Maima Navati
Bati tena Wekali Kanda no wengweta Wekali we.
Big shout out to Vince on the beat back.
Tuhithi kutoke dhungo Mboni kuya yemane Tuhitu kale mavela Kana uenda takana Tuhuma kutoke dhungo Tuhiwa tema kuwene Tuhoka kedye motula Kedha kagavana
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Mwekali
Kwendiye upole Kana ndungwa maringo Naniwe we murembo Na kwendiye upole Kana ndwe maundu 40 Tena we wakanisa Ndwe vatana shere Kana ndungwa ngalama Chaku tunoka soda Ndwibata na shere Ndwinyu saa huke Wanyo soda we sawa
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Mwekali
Nakubatiwe Nienda unia nakalonso wanenge tiketi ya waipa 2027 ndigwa ndigwa luka ingi Kasiaka
Nakuma ima watiwa kai muzi Ngedhiti nyama to nyewo kikima stage Nye mkuli ya hii Alhanu mao hii tata wako kwa manyo ninye Nona kete mbesa Chipukizi na Tom Daktari na mbuna mwazizi ya ndizi kikamba
Wapi kule Sami Kioko Uwamuzi shio Pichi kuwa kwa makai.